yande joni wittani min tawi sappo e joyi studio Kalangu, habaruji e fulfulde. Kori jagnalle ma Soumana Amadou janganta habaruji ɗi nani koye kibaruji ɗin e nam noonni fawari jondu konnani ministre kawjiɗo filla jande e ekkitagol golle e gonɗo joɗanigu leyɗe Europe e leydi men Niger e hoorejo UNICEF kay won ko yetto enen difa gam battayade jaɓɓoyde na wiyde konna mabɓitoyde nokkuji kese latiɗo yimɓe jangoyto noonni fawari jondu konnanno tawade konnani cukalel pammalel goɗon kañum no ngel ɓuuray duuɓi nayyi kam wonda ko jokkole mo duuɓi nogay ɗiɗi yani e muɗum bonni ɗum ton endan karma e garan dow filla mum. Eɗen tawda yewtere men pinnol hannde no ndaara dow filla hawri nde waɗama to endan bankilare Burkina Faso, Mali e Niger kawon ko hawri dow filla jonde jam tawi tabiti e nokkuje ɗe. Noni wontere en puɗɗitani goɗɗo fuu mo jeune kaw won noon fedde jingonoɗo suudu baba no endan woni ko waɗi haala muɗum haala ka ɓe burtini kaadu konnan wona e dow filla ko darto fawar jondu konnani no gurna leydi Niger wono yaara hannde e hawtade e filla Abdoul Aziz Abbas laati kawno horejo actis laati no joga e juuɗe joni senini wiya joni oka kedɗe nana Siraji Issa horejo mo jeune o enda e nder filla ka ko Rukiat Adramani waddanimi.
Il faut souligner que le 20
ko yimɓe kaani paama woni waɗuɓe yahdu mettal ɓerne ɓe hana yahdu mettal ɓerne tamɓe gaɗi ɓe kollana ko yimɓe comi hawju gomnati o ngam wala fuu ko woni no waɗo nder leydi Niger. Hanam nangol maɓɓe tan mettimi, natol ɓaale e cuuɗi no nanga bandiraɓe amin tato ɓe kam du mettimin sanne. Min kaali kenga ko hegaki loore Abdoulaziz heɓaade maɓɓe fuu jaɓe ngam hana kanko tan jeyde. Min ƴami du ko dow ko yaawi bandiraɓe amin tato faddaɓe kolo ɓe joofe.
Actuellement emprisonné à la prison civile du Kolo.
Gouverneur région mo maradi kandu hoji lawol gan hadude jarugol ko ete chicha dun enda nokkuje kawtade dum won jomun tay wurto e do lawol na nokkuje ndiyay batamaato himbe jotto. Gouverneur oni hoji lawol gol o wi sabu no hante dum wadama sabu hunno latin don no hoja nokku sanno yaade sukabe umatore serviket non nano Zakari Umar gouverneur région mo maradi wakati mo bandi Mohamed Mamman landi mo haali
nasa hannu bisa wani odori wanda ya haramta
mi adi lawol hadude jade taba shisha ka der leydi maradi fu de der baade non nade der labi non. Mi watti sogeji kada sukabe jangobe jilo na pijo takkol gulbi nangado der mabbe fu yofataake saito saaro mum wari hiiri gite mum ko woni no wada. Mi adi lawol goldu gam faddade sukabe e golle nyiddude fu bonnoje inde saarobe mabbe gam handen to sukabe leydi boni leydi din fu samata kodi ummata ko fa abada
to kasa ta lalace har abada za ta kwanta ba za ta tashi
fi kod kawano hono fedde waddore balla mun yaade e faware jondu konna e filla kominiji e himbeje tabnde hemta hebi yehi yeso kanyun du konna wadi jidal kenyan den to en agadez do inde komiti latin no wonno hawji do filla ya hono ya warta region en e projetji ko tawa nder mudum projet chapantati e jeddi ka e goni hen enda nder komini sappo en jiyaade le region on enda dum don wonno ko muradum wada ko watto cede français fa milliard mum ko yon ko fi kod en anni wattude dubnaade de sappo e jeddi ko warta dum enda docteur Ag Alhera Moussa kañum wonno hono neɗɗo gollo mawɗo enda mo fawar jondu kondanni hono e komiti on enda nani ko a haali goltana gollude horde gouvernement leydi men Niger Moussa Mamman hoji haalaka.
C'est des micro-projets.
Pour Yaji Pamari, Sapo et Nainon Chingadi der Communiji Lady Agares Fou. Pour Yaji Idu no Hande, Fede gom de gouverneur mo Lady Agares Singi, Woli no Tokito no Taiku, Kodi Gadi, et no di Kaujora. Sarusi fi kod mo Agares, Hauji Sigila Golet en Fou. Nyalo mo Mupo Ikta, Gan Yotina de Regi pour Yaji in Fou, et Chere de Ikaja Fou, Dere e Golle, Mode Gidi Watuti. Dem pour Yaji Chubari in, Gatele Hauji fi kod mo Agares.
Financement, difficult, comme partenaire.
Ministre kawjiɗo filla ko darto jande e ekkitagol golle juuɗe illu keñanta to enen difa omo tawɗade kono e neɗɗo gonɗo joɗanigo hawritere dental leyɗe waɗe wiyeten Union européenne hawtade fa handen du konnani dow gonɗo dow inde UNICEF e leydi meɗen Niger ɗum du konna wonnana eɓe jahana ɓe jaɓoy nokkuji sappo e ɗiɗi ñiɓaɗe nokku to himɓe mbawi yahdu kono ekkitagol golle juuɗe no wawi du konna jangoyto nder région o enda mo difa ɗum du konna waɗa kana ni ko watta hono milliard uji jeegon e millioji millioji hembre e capanɗe jeenayyi kañum won ko watta euro kañum won ko watta gam batte hono gollude gollal ngal enda ndu fuu ƴuwayna ni e fawar joni fedde leɗɗe tubakoɓe wiyete Union européenne kañum UNICEF on enda Raoul Paula Mathias kanyum won neɗɗo gonɗo do inde joɗa ni go leɗe e hawritere leɗe e Europe de leɗe men Niger nan ko haalani Adama Babacar na
qu'on a vu les infrastructures qui ont
mingi nyibdiji gonade no ngade der lawol lobbol gan yaadu sukabe ummatore yeso e kintide be golle e region on e hore nyibdiji gadaade di ididon mingi ko sukabe ummatore heere wonbe no e kintine golle ko kata be sambe e filade golleji gan jogade hore mu denne hunde non ko mawni sanne mi dana na mi hala na on ko fedde leede tuba ko bi tende union europeen de gollal mu walla tana projeji mballoji e kintino be golle farjande amani no wodi ko wallata kasin faryadu yeso arzukuleji dum woni reno laddeji e wadde gollidol e gaz mane e konandi hore mon gar renude le den hunde non ko mawni sanne
c'est extrêmement important
non ni won tiri paddorgon diyan indi trangol lu hono ngongol watte nan gudel kanyudu konna ni hande de wono ko fawar jondu konna jeewa wi a golle mun tileke hawtade fawar jon gese marju taato en gudel dum du fuwana e do filla ballaga no enda ko horna wadde yaade himbe taabe region mo nyemey gambatte be deno en diyele tobo tobo lan kanyi e faani ndiyam ma se jeenyowi yaade tawe wawata jabbaade dum waddini ko fawar jondu konna ni ministre on kawji filla ballaga e yurmendeji mbiete lawal magaji kanyi won ko ye ardowi hono mabbitol no kuyde na mbiende konna jeetugo no kuyde enda no kurnde du konna ni hono patrugo ngo wadan hono metreji ujunaaji nay hemre e noge e nayi nyibol mun noni bandimi Habibu Garba yeyto minen min pirde fulfulde nani labari on minister lawa magaji o wi gadol paddalgol ndiyam goldo nyamugol milliardi di francais fa walda mballa mun sanne e hadugol ndiyam nyama no kuje gonde der region nyamey baggide mawde den enda
hitande ni ko gollal paddorgol ndiyam gol fudda kotta tawe himbe wuro nyamey ben kirsi bononde ndiyam paddorgol ndiyam gol gudengol njutir kamu nanana metereji ujunaji nay e hemre e nogay e nay garrenude himbe tawabe bargol ndiyam e jonde der bangere gudel losogungu kosei e gabagura
kambe wadnabe paddorgol ndiyam gol enna be nani ndaka majjun sanne nani ko jowro gabagura hali e do majjun
paddorgol ndiyam gol weltare mawde non to amin sabu dum hoyne nan min min keba yaadu yeso dum hisse nan min du bonondaji ndiyam tobo e damayo
entreprise morey kanyon ko wadi paddorgol ndiyam gol endan latingol du konna ni bankle duune kawon ko hokki kalisi ko dum wada tawama du konna golde wadi na hanu no wodire wakati muyaadon endan dum sabi hono kanko horeji entreprise endan o hokkama de role hollede hono golle makko wodi sane do mum woni ko batu o timmi nonni faane la sara atalata jabbido wonno hono to wete gole gole du konan commune monana e le département mo dosso région mo dosso fawar region don endan wolde wadi hakkude remobe e durobe dum du konan wadoyi hono himbe tato won ko nawni be ndu furemobe non be nawno ke de sanne sanne ciagal mun wonno ko faane yeur préfet on haldiri o wi nawnu be be ndu konan on fibe himbe ben endan du hebama nangama fa hande de endan be jahan yeso hono kitoto do endan suudu sariandu dosso sebe ketno nanon préfet mo dosso yaru umaru wakati mo landi mo subako onani ko haal do majju
hawtade e gendarmerie min jey min daroy to bononda on wadi e garke amine min noddi meruube nayo be durgol wodi sembe ley leedi mu en ben fu mere gole tesa mo faray e mo sambera e jojjintebe e wadde fedde hawjotonde durobe e remobe e der hawrunde min gatti pelle kawjotode durobe e remobe ley communeuji din fu e tabe jonde jamnati chaka mabbe wodi dumi den do miden cigilo e wadde hawr inde tonim e département ben fu e hokkude nyalande de gese ben jof fayte e halaka kalten ka miden godi ania e wurtade humpintinoide nimbe
nanni wonte le balde de na mbiele jeddir jabbinde wonno ko fanen suka jokkole mo duubi no gay didi yeyi yanoyi do cukale dewel pammaringel buray duubi nay dundu konna ni cukale ngel hono jangatan l'école pamor ko de jardin d'enfants de wur karma karma du konna wonana kilo chapane nayi nene ne kay gorgal gallur nyeme do lawul tilabiri ngaddo dum o endani kanko suko jokkole o hebama o nangama o yarama o uddawama kasu kolo ciagal mun cukale ngel du yarama doktor yewama fajoni fuddi wadande dama ba ko tawa o barmini dum da bandimi gonto endan biteddo balkisa tahir kanyon ko neldimi kabaru o endan nani hono firtode mudum
le jeire wittinde de non le wuro karma cukale del ngel yonayi gorko mo duubi nogay e didi yeyano e mun bonni dum ona dana na ngel cukale fa sodona mo goddum to jom buti gial badi galbe ni ko yani e mum caggal le reji seda non inna cukale ngel yine balla sukamun ni jam kettudo mum den o wi dum ko mane kannodi cukale ma ngel ko boya dum wakati ona tuno der baade gorko o tay cukale makko ngel fekkori ni o yewettini dum to lokoto ore karamade nden non wittina yara lokotorore maunde de nyamende le nyaloma goto on suka jokolle janudo e ngel cukalel nanga yara der garual kasu ngal kolongal ngel cukalel del ba ko tawa nawneka kay dey yabditi
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba chapande jena ejedi fm
Alik
do radio Kausen
lamba chapande jena e nayi fm
Gingimi
do radio Dilerem
lamba chapande jena e jenayi fm
Kabalewa
do radio Mambio
lamba chapande jena e jenayi fm
Dogonduti
do radio Dallon
lamba chapande jena e didi tobere jetati fm
Walam
do radio Baru
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
Tera
do radio Liptako
lamba chapande jena e jetati tobere jebi fm
Dokoro
do radio Muria Dakoro
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
Nyamai
do radio Scott Mukwartaji
lamba chapande jena e tobere jena e fm
Madawa
do radio Sarawnia
lamba hembre didi tobere go fm
Tanut
do radio Damergu
lamba chapande jena e jena e fm
Studio Kalangu
Farfilla ko narta yewtere men pindira hande studio kala ngoni no ndara horebe departement bankilare region mo tila beeri be ngadi hono batu jodal e narral e kaldal do filla ko narta jonde jam kany e denagu hakkunde leedi Burkina Faso Mali e Niger ben don himbe mun won ko wari fotti don enda herrube e leedi bankilare ndi enda dum wadi illun joy lewru ndu ko jabbi dum dum du konda wona e do filla majju ni wadi ko fawar joni hono be kali kullantaje kew do mudun nani yewtere enda ni ko fawar jondu konda hono bandimi tata na bankilare Yusuf Ilewald kan won ko neldiming hono yewtere yewdi e fawar jondu konda ni e do filla majjum
de hawrinde mana mudum woni heba faame kulle gonde no onya jonde jam e yaadi yeso hakkunde keri leede kettine albusura is da welt deputajo
la paix est indissociable
koni wadi yaadu yeso leedi no tiidi de hakkilo fukkingo tawaka der mayri gam majum wadi no tilsi himbe durwa ko watta dangare sabbintinoje hakkilo fukkingo tingake der leedi meede heba to hite hubba fu himbe bawo nyifinge da eden andi fu no woni no wade hande dow keri leedi meede e leedi pilide denne no hani dum durwa ko watta dum singi porjeji ballirande himbe moddina burna mu'e
pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations
jagal halaji kewdi di be nyamuno batu be warbe to hawrinde den kebi pami sadormaji e himbe wonbe no onya jonde jam e yaadu yeso akunde keri leede mer mawdo mo commune kokoru nani ko hali do macho
tous les mots qui gangrènent ces pays
dalkaku e rafini woni dalila bononde fu gonado no wadi der leede de kanjum du woni no uppa sukabe ummatore leede de nata der pelle bombe wombe no kippito nokku nokkuje sukabe be handen gala ko gada be jangay be anda fudu no wadego denne no hani be kawre be jangini be ekkintine gollal be gatte der sawaraji yaadu leedi yesu fu
les responsabiliser
anto demun dun hebanama mosala kettine yoda hasent gouverneur mosahel dori Burkina Faso
Il faut faire en sorte que les
Porye yadu yesu cingado fu der chakantaraje de der Niger non Burkina na Mali non Porye o wawa nafi de ni himbe tawda ka killu fukkin gam wala mudun sudani su gomnatiji lede meden de gatti yebare sanne der filla yadu yesu no kuje de in kalani himbe Burkina ko bani sogeji de sama do keri di deni porjeji nafoji himbe cingaka der nokkuje de to musola bonondaji gonadi no gade di hebaaki ko porje balliroji sukabe ummatore de e rewbe be cingu to no tilsi dejjere wada der chakantaraje de
il nous faut créer la sécurité
do hawrinde wande tane bakila non ko habaru fulfultili hande assalamu alaikum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawadon der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum